get out 11. Hey, I go by the name Jabide. Cause gala me
tafu, tata, tafu, tata, tafu, tata.
Odi wa mta,
uko na dream ya kuwa star. Haiwezi meka umeka, basi ya mka. Focus vile inafa, kanyanga na uchapa.
Hey, wala
Kima boli so clear about it. If you don't talk, don't eat. And everybody want a good life, don't eat.
Kanya, kanya, hey,
kanya gala mika.
Sana I say,
ukibelieve
but you don't na connection DSA.
Sister,
umetamani sana kuslay
but ina kuwa ngumu check by day.
It's simple.
Samson 19105. They want this the lamp onto my feet. So atakuwa giza na check if it. Nina mwanga sitishiki. So nakanyaga with confidence. Najua God akisema is so competent. Uliza